katonda bawo nze nange sikula bawo wabanga tomboliza nze nange sikuliza twakolako bye twakolako ebyagaana nebigaana nekugamba mbikoye nga nawo okiraba mbikoye nsazo za ntama kati ensonyo zifudde obusungu osanye omanye sitayiro yo neyange tezikwatagana bobanga tondabawo nze nange sikulabawo bobanga tompoliza nze nange sikuwuliza bobanga tondabawo nze nange sikulabawo bobanga tompoliza nze nange sikuwuliza ebikunyumira tebinyumira ebikuba tebinkuba byotoyagala binkyamula lwaki tombaako ebibuuzi byebyamalala neraavu ye yafirimu olugambo butwa naye olukola ng'omusasule obanga tondabawo nze nange sikulabawo obanga tompoliza nze nange sikuwuliza obanga tondabawo sikulabawo obanga tompuliza nze nange sikuwuliza mpaako nze ebintu byaffitina bikola mu bataasoma ofuna mu ki okulemesa omuntu atakulinako kale olabye nze kulemerako mutima gwange gwakkutadda mpaako nze ebintu byaffitina bikola mu bataasoma ofuna mu ki okulemesa omuntu atakulinako kale olabye kulemerako mutima gwange gwakukowa bulijjo mbaddenga nebuuza lwaki abaagalana baagalana ka bulungi naye baawukana beetemye ekitabo ekyo munne buli gwafuna amwogerera bikome eno n'olya mwagaliza kuba bubi waba omukyala bulaba kasajja ke yafuna tekamujanamu waba omusajja bwekikazi yafuna kimalaya nagamba ate ka bulungi tebyange naawe byaggwawo gwennina tomuwalayo obanga tondabawo nze nange sikulabawo obanga tompoliza nze nange sikuwuliza obanga tondabawo nze nange sikulabawo obanga tompoliza nze nange sikuwuliza storezo zijamu musitekezo tonteka mukulangizo ndabanga taliyo ekigali kyakulekawo tobuukira ojja kumenyeka nze gwolemeddeko ndabuuka genda weeiye I'm not afraid.